उसी रंग पे कुछ वासी मो इस वाइब इस पार्टी जिन्हें भी जम से इस वाइब इस पार्टी जिन्हें भी जम से turn around baby to I wanna see you in rotation tena na tena na kila mahali kumewaka tumavela na mapinchi wameshachafua meza na gile nataka ni kukatika na we katika tena na tena oh nisame what I'm about to do ni kuplek tu nisame it's a vibe it's a vibe it's a vibe it's a vibe it's a party each and every time session
oh, turn around Bahana kubatuya wale wabaya pia we unatambua fuata nyayo step piga hatua kama hujui basi leo utajua cheza na radaka umekibeba na usilete noma ka zimekushika na bonga na roda pale kwa kona toto kiboko pia we unaona anavyozungusha kiuno utakoma mister selector usikatizie goma
Matatu 125, warembo hips don't lie.
Bogi ya kimonyoski, juu ya timba na makaki. Mangoto na manati,
makuki na makeki. Makali na majani, na tunaiwasha katikati.
Kizima tunaseti, basi rolling in a freshie. Chini ya maji tunamedi.
And I don't wanna be your boyfriend, minataka one night stand.
Na vile umedunga, utafanya mini spend.
Kicho tu. And I don't wanna be your boyfriend, me nataka one night stand.
Na vile umedunga,
utafanya mini spend. Oh no, 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 don't you know it's a vibe.
It's a vibe,
it's a vibe, it's a vibe, it's a vibe.
It's a party each and every jam session.